gaga.
Hiyo metro sukar. Uptown, downtown, mashup kila area. Naidai, naiwai, ndo inakuanga criteria. Ni piamu, ni mbichi, ni visa. Ala, sikiza kabaya kichatisha. Ala,
lika tuko F2, nditi, fina. Supermarket to bebe kama miracle za Jesus. John Minor, deka deka. Massive, kamzozo, kazoze. Matawini, ogana. Na kwani form ni gani? Kastana ni membo flani. Aga seti vizani. Tazuka unipati. Pura diskosi yani. Redenta inosha taxi. Rasa na piga mbati. Tisho tuta nikati. Astenje misilali.
Cheki silali, silali.
Jengi anataka ngati.
Ati mangapi, mangapi.
Kisemo liona wati.
What's good, ladies and gentlemen? Welcome to the King Experience right about now.
Astenje misilali.
Kwa majina the King MC Kipema MC Nani.
Gaga.
Na DJ who? You ready now? We got a new one for you. Everybody go. Say Bichi. Bichi. Bichi.
Shali. Bichi.
Gaga.
Bichi.
DJ Moon.
Bichi. Kila kitu Bichi choka juu.
Nasema tena ati. Bichi. Bichi. We have been dancing this right about now. Welcome to the party. Nasema kila kitu Bichi choka juu. Hadi chine.
Starting
it right about now. Some breather. And Monday for you. You know the vibes is a Friday night. Let's go.
Big vibes.
Know you.
Mrenga ni mbichi, mbling ni za east. Mpua ni body, shati bagi, ndani G-string. Jana achieng, leo kwa mbo kesho Christine. Yani mama lafu, wife ya lafu.
Gaga.
Malika ni fisa, fika maibe. Situlisunda kama overjuya di.
You want it now?
Mwandaka ni mbichi, buda sezi zia cha inde. Uko only fans, unakata ni kudi. Nganya kasi mbichi, sezi panda yoni load. More money, more problems, uwanga ngori. Na uko daista ni nwa super kama 40. Badala wende lecture.
Alafu aseme baby me and you tonight.
Alafu
ina makiasi a wasi dem shy. Nani makali wacha stories are polite. Cheki ina songa left na right. Besisi uirushe left to right.
So we got a new mixture for you right about now. You ready now? What is it?
Silali, silali.
Jenge nataka ngapi.
Ati manga, ati manga api.
Misamo liona wapi.
Mungo kuredi.
Sungoja na kamsa.
Wape.
So basi digi bikla.
Bichi.
Kwanda.
Bichi. Bichi.
Shali.
Bichi.
iPhone. Bichi.
Hele ngoma inachezo sana,
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda kaikas, anpenda hizo hits, six, 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 kwa bam bam. Anpenda hii, anpenda that, slow but ende chop chop. Anpenda hii, anpenda that, slow but ende chop chop.
Kudade,
mina dudeta,
mina
kalamo.
What's good, ladies and gentlemen, welcome to the party. This is the King Experience for you.
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda thighs, anpenda hizo hips, six, six,
okay.
Bam bam.
Anpenda twende pamoja kila mtu ni penda sin one, two, three, let's go.
Kudade, mina dudida, nina gana mwa, anamba nala.
Sikudade,
mina dudida, nina gana mwa, anamba nala.
Sana penda kuzienda, 10 over 10 imejikenda. Mzabibundo agenda, figa ni nane si utapenda. Chotaba, she's a bender.
Sita, sita,
sita enda. Na kupenda, nitakupenda, marakatano utani nitenda.
For you,
ya chamavela.
For you,
ya chapamela.
For you,
ya chamakwela. Usikini kumbuka ita ya hela. Ay, vitu ni tatu. Ay, susikize msela. Kuna ndovu, kuna matope, zikipatana.
Gaga.
Penda penda kuzilika, penda chicks, penda tigers. Penda hizo hips, six, sexy, kiwa bam bam. Penda hii, penda that slope.
Abaton gang, it's so special for you right now on the King Experience. So we go now.
Kudade, mina dudida, si mina gana mo, anamba nala. Kudade, mina dudida, mina gana mo, anamba nala.
I think we fell in love too fast.
Sala.
Africa nights and a cool rush.
Uh-huh.
And I remember you refused to kiss me, and now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much.
Touch your name.
Bet I'm not your type and you don't like the hype. Cause your daddy is a priest.
We are playing pure Kenyan music right now. Listen to this.
And I don't want this night to end before you know. Oh, I love you.
Hey, 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 hey.
I don't want this night to end before you know. I need you.
Say hey.
Namuda singi hishi e ni kwambie. I love you. I don't want this night to end before you know.
You, how we do it tonight?
He had to short and sweet.
DJ play the song on the beat.
Yo, monga, you ready? Waku mbosha kizao kwa kidogo. Taking it some fears back, why not? One million in the yacht, you can nickel
bang, you can nickel bang, you can nickel bang, you can nickel bang.
New position, new position, new position, new position, new position, new position.
Watch a kid to watch a kid to
me, me, can he beat now? Me, me. Can he shash na dua? Mi, mi, can he vajo ni kwa? Can he sape na fua? Kao ju, 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 ju.
It's a Friday, and I told you Fridays for fire vibes. We are the King Experience. Watch on it, watch on it, watch on it. No, you.
Mi, mi, can he beat na ua? Mi, mi, can he shash na dua? Mi, mi, can he vajo ni andua? Can he sape na fua? Kao ju, tajua. Can he beat na ua? Me, me, can he shash na dua? Me, me, can he vajo?
I saw we parry to
prayer.
Listen.
Calling all units over. Shambulizi na wahuni over.
Hey.
Warembo kutoweka kesi serious. Chumwa narudi bila chupi osindila. Yeah. Whiskey. Hiyo ni petroli ya mashini. Bless my room kana zizi. Ni anike hii mattress kama
wiki. Watch I work it. So everybody just
burn, burn. Ibra seti shash, chain, chain. Mali end around, kitu safi toka sap.
We make it fire, we wind up.
Now I dig it up, adoro wa kitikita.
Me, me, kani beat na ua.
Uh-huh.
Me, me, kani shash. Me, me, kani vajo nyandua. Kani sape na fua, kao jita jua. Me, me, kani beat na ua. Me, me, kani shash na jua. Me, me, kani vajo nyandua.
Listen, 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 listen. Whoa! Somebody tell him, Jiggy, my son, say, a ticker, who let him boy?
She's on my rap, my jet, Mikono juko napenda mat, jet, jet.
Where can you?
Left, at, jet, jet. Kwani nyaje bado just jet, jet. Tingi she's on my rap, my jet, jet. Mikono juko napenda mat, jet, jet.
Nata mungu zikishuka, kijiyo baby. Nisikia the rumors, mikona wei.
Unajua ni weekendi. It's the weekend. How you feeling tonight? Say naskia
wa.
Ui.
Naskia wa.
Ni kama zimeshika eh?
Zimeshika wa.
Ni kama zimeshika eh?
Nasikia wa.
How you feel like?
Nasikia wa.
Mungi.
Koba kila lisha unda mlanko.
Bepa, 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 bepa.
Kitisha mzinga bana ziki kam turore. Hakuna idha youth man we turore. Oldi kabisa turore, turore.
We shuka nazo, shuka nazo, shuka nazo.
Alafu zikishika shuka na
madam. We shuka nazo, tuenda shuka na madam. Shuka na madam.
Alafu zikishika.
Ingine mbaya mungi.
Simama kwa migu, rusha, mikono juu. Naka ngoma kama nyai sanza tuku banju. Hey, usha geruka, umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa, umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma, umejaza tu mauta.
Just taking it back on the King Jackson on error. King Experience for you, why not?
Unawachilia, mademo wakika. Unawapandilia, stareye kube, umegaramia. Cheki masa, tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chumba,
Bulldogs gang right now. Listen up.
Wengi wa huko ndani ni pako. Cheki sasa tu zime nice. Hiyo glass yangu niongeze zile ice. Najua nitabiki toka sasa mpaka night.
Talk to me.
Kitisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we to rory. Oldi kabisa to rory, to rory. Meda ofisi to rory, to rory.
Hati alafu zikishika shuka na. Nasema shuka na.
Shuka na majana.
Let me give you another one by. Wakati nani, listen, 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 listen.
Tuko chini ya mnazi ching na chingle steams na panda na ngazi leo jumapili mbili baridi baada ya kazi na ingia kete
mwambia sichelewe you better call your friends one now tell them we fire fire fire
I'm the wrong guy, sina shauri za moyo. Talking a loving tone, bada haupati do. I want this, usini ite darling.
Thanks my likes kilo lost, keep on this one.
Kanji, tuma kwa hii namba ni mekupigia nayo. Doyangu,
arrest big up on yourself.
Nayo. Kate,
Munga,
masele na mazini.
No money.
Katren, rende hainanga mbwendo za kisele.
Nika bella. Nos chele, chele, shake, chele. Chele, shake, chele. Chele, shake, chele. Nika bella. Chele, shake, chele. Shake, 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 shake. Bye, bye. Achaka ende tunde nao bus. A time back still a shine and better emba. Smoke show, tuka round, beremba emba. Squawk fender, magida za ku hustle me no spender. Tulishikwa na demi yangu, chali yake akatubela.
Hey.
Cheddar, kai legend, chele ndo agenda. Area ka bacteria, diphtheria. Msupa niliangu kia mi mkenya. Niyo green. Msupa niliangu kia mi mkenya. Niyo green. Nos chele, chele shake chele. Chele shake chele, chele shake chele. Niyo kembele. Chele shake chele. Shake shake chele, nika pono moja mbele, ngini yende rembe. Shake shake chele, utu shake shake chele.
Alright.
Utu shake shake chele.
Beba.
Utu shake shake chele. Utu shake shake chele.
Martini Uri.
Misedush, 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 mani. Kile mpesa hapa utapenda.
Ayu zeso, come back again.
Beba. We shika tamla, shika tamla. You everybody shika, 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 twende.
Ana, shika tamla, ana, weka vodo. Ana, piga two flash, ya jalichesa. Ana, shika tamla, ana, weka vodo. Ana, penda.
We shika tamla, everybody we go. Ana, shika,
ana, weka vodo. Ana, piga two flash, ya jalichesa. Ana, shika tamla, ana, weka vodo. Ana, penda kuzitoka za kezi kimsho. Ana, shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng, kitupoa alafu. Bunda kilo kumi, jegi topa mendasu za.
Okay, approach, proceed, na caution. Toxic, hini poison, ina flavor ya passion.
Kitu tamu mix ya genge na dancehall. Kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande siya ko charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru. Shika tambla, ana, weka vodu. Ana, piga two flash, ya jali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodu. Ana, penda kuzitoka za kezi kim.
Peana, peana, peana. Peana yo kitu.
Nikona dudu, dudu, toa kutu, kutu, kutu. Dudu, dudu, toa kutu, kutu. Nikona dudu, dudu, toa kutu, kutu, kutu. Toa kutu, 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 toa kutu.
DJ Munge
Wabebe Skilo Wabebe waskie
Gogo
Wabebe Skilo Wabebe waskie Wabebe Suji bebe Demi yangu anadaitu matembe Niko fete Nimejisete Amejibeba Usimuweke Niko isko mabiz na manjege wako ona Amejibeba ako fine Sura nzuri ya mevai Kweli nini uko high Piga mushu kue high Ukiweza toa kutu uzirai Ukimwaga sikia fine Kazi safi inadai Ototo awili tunadai Njoki nduta na wamai Niko nini uko fine Jangreto walai Uko maji haidai Ntakukata walai Tumawabeba walai Ngoma mbili zinadai Nikimada sema high Kwa vuva na rai
Tumawabeba walai Ngoma mbili zinadai Nikimada sema high Kwa vuva na rai
Kona big tender, big tender. Achani wape hit hammer, hit hammer. Dema hit hammer, hit hammer. Dema kona big, 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 hit hammer, hit hammer. Dema kona big tender, big tender. Achani wape sick name, sick name. Satano mchana na bado mimi sijatema. Penye tumetoka wezi guess ni wapi, but penye tumefika uneza tell ni wapi. Zinga zina dedika ni ajali, skiza niyo kwanza venye anabonga kilami. Mode nilimpata kama mezima, kapoteza macho akadhani hakuna stima.
Yo,
squeezy za bekazi ni kurilima,
kuamuka kungara
na kuchoma liva.
Cheki, ati halisema atuweni, nauliza day. You listen to this with my reckless why now. Let's go, let's go.
Uruko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani, zama, zamani, zama. Dia kamwagiwa. Usishike moto wa unamaziwa. Ako na kasponyo uja.
Wambia nini?
Sponyo juali zama.
Zamani, zamani.
Zama, dia kamwagiwa. Yeah, ya ukuchocha. Hadia kitokanga renda mboka. Ako na kabuda kamenona. Wako beza na pewa bia na choma. Najui ya utaka kuenda coast. Utampele kaje buda na unadu. Shuku sana kikushwa na lala home. Wewa mini buda kendo mpea malone.
We miss some reckless music, you know, eh?
Mbona unachochwa ni kamse aja song.
Kwa nini?
Najui unampenda mbaa lakini wesifa.
You want more time, this is a quiz, why not?
Semananga chaja.
We go, we go, we go, we go, say.
Nduko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama. Dia kamwagiwa. Usishike moto wa unamaziwa. Akona kasponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani zama, zamani zama. Dia kamwagiwa.
Yeah, che.
It's a Madonna on the beat.
This one is a new one. This one is a new one. Listen, 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 hey. Niache niashi pite boss, kwani mini nugu.
Sikose nguvu kipika, ni ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunyo. Shake that thing, hadi upiga marufuku. Kaende, kaende, kifo cha mende. Unaninyonya kama maembe na tembe. Game bubu vitu zetu usise.
Tupeleke juu kidogo. Everybody go. Peleka
juu, peleka chini. Usiogope kuu, rarua mini. Ikishika sana, toa ulini. Zako zikipanga, jaza na nani.
The new one, Matata Mrotenda Willy. Inakubalika, eh? Listen, listen. Alafu, wambie hati hina. Ama turudie munge. Ama turudie. Lata tena. So this is the new one. What's in the William Matata? Move it. Nakuliza. Nyache nyashi pite boss. Kwani mini nugu.
Sikose nguvu baby girl. Mi ukula njugu. Bad to the bone. Lazima ni kunye suku. Shake that thing. Hadi upiga marufuku. Kaende kaende.
Nipe. Kifo cha mende. Una ninyonya kama.
Maembe na tembe. Kie mbugu vitu zetu usiseme. Wacha wabaki wakidani.
So everybody wiggle.
Peleka juu.
Alafu.
Peleka chini. Usiogope kuu. Rarua mini, ikishika sana. Toa ulini, zako zikipanda. Jaza na nani
kukomega. Chiki vile dobe metupeba. Tingisha kicho tuongega.
Yo tingisha we.
Makohana zamepeba.
Nipe, nipe.
Sito kukona matapega.
Kichele
kakao na malega. Shingu kalu komengega.
Aya munge onyeshe dance. Onyeshe dance.
Shavuka boda na piga maitopia. Kani for 20 tupate tukichoma.
always a new tune. What's in the William Matata Matata?
Foundation. When I say my right now to my location, when I do see no woman on a formation, and there's a confirmation, little celebration.
Listen, Zitoki. So everybody with me, say
easy kama dore
mi,
dore mi, dore mi, dore mi, kama dore mi, dore mi, dore mi.
Let's go, Joe.
Only one delo, alo. Only one delo, alo.
Let's go.
Odiom around.
Lifty boy.
Bazenga.
I said tonight you're playing some Genghis on Abenton for you.
DJ Jones.
Kenyan for you. Listen.
Iba, Jogi Doga Shesha Kiri. Iba, Jogi Doga Shesha Kiri. Iba, Jogi Doga Shesha Kiri. Kiri, 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 Kiri. Iba, Jogi Doga Shesha Kiri. Iba, Jogi Doga Shesha
Kiri. Uga Kona Ingine.
Iba, Jogi Doga Shesha
Kiri. Uga Kona Ingine. Wape.
Tapo, tapo, tapo. Kayuko rada bigwe tapo.
Whoa.
Mtu wako wangu wakando. Ukilalisha bana napita nako.
Akijilegezo napiga tapo. Unakapotezo napiga tapo.
Munge wape tapo. Akishatelezo
napiga tapo. Akipo mchuni tapo tapo tapo.
Chemi chemi za uongo. Story za jaba ndo tingize upongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako. Kaske vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kaske vibaya uko kweni.
Kaske vibaya. Now listen to this one of my favorite tunes right about now. Talk to me.
Ding dong de ding de dong.
Hatina sikia kuna mukora na minokia kwa do.
Ding dong niko je ding je dong. Kifungwa ni waroro na makodong kodong. So karibuni hukuno kwa wahuni. Pangu napiga mechi so mechi na kinaruni. Hali ni duni kuna mbinu na buni.
You love it, Taxi, tonight. Hoya.
Pole, mapafu mine pole. Ukipiga paf paf, na kipas na uchore. Achai kole, haitaki mastore. Na mkona kash kash, kani form tatole.
Wanasema ndo ipate, zungushiwa na ties. Saruati weni painting, go down in style. Juge miangu ni sati.
And one more time we go low right now. Chini, chini, chini. Kipa
chini down hivi. Hivi down hivi.
Chini, chini,
hivi. Kana romo sa chini down hivi. Hivi down hivi. Hivi down
hivi. Wape! So let me see everybody do this dance right now. When you press, you need press away.
Open and close. Unafunga ukifungua. Minazama mike magika.
Everybody shera, 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 shera.
Ten candidate, mama joko best, mama money bank, bill and dent, numa piako blessed. Chicky gram, maka pens, mama candy text, and I come, then I come, then I come. So baby, kuja ivo.
Usi worry, baby doll, kuja ivo. Babe, kuja ivo. Ivo, ivo, ivo. Babe, kuja ivo. So baby, kuja ivo.
Si kuja ivo, nani?
Kuja ivo.
Si kuja ivo, nani?
Kuja ivo. Ivo, ivo, ivo. Babe, kuja ivo.
I'm sure lazima nai tap, tap, tap. Koko kanoma ni kabad, gal, gal. Wejo lazima nai tap.
Wale wa genge tonuolo wa bantono wacha ni unibasi.
I'm sure lazima nai tap, tap, tap. Koko kanoma ni kabad, gal, gal. Wejo lazima nai club, lazima nai manch. Lazima nai chap, chap, pa.
Like a boss.
Alo ni asapero asava. Muwaga bad boy chini ya magic design. Genge true, genge live it in itamu. Na leon kukijani, basi we kamu. painting wago meni nice ai uki smile mina feel shy ai kani ku simp misezi deny juu nime simp hadi nashindwa na kinga rada nikai hard wakadi wa mama wana ninoki wanashindwa natoaga wapi hizi manoti kijana old is na sijafika 40 vitu zingine buda zinafa kucheza loki
tap 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 koko kanoma ni kabad girl girl wecho lazima ntai club lazima ntai munch lazima ntai chap chap pa na msho lazima ntai tap 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 koko kanoma ni kabad girl girl wecho lazima ntai club lazima ntai munch lazima ntai chap chap
Nilifanya shiro kuje kongwa daka bado cheleke ni donga Na bambika na sika kipatiwe mejichonga Na shangizi ni gani lipatiwe zayona Yuskizi ya vizini kimweka na mabendova Na guza guza jegi gedhinya kunikigonge Na baki mini champe shiro usha nisoma Banani nafanya baby gala kwe sponsor Mumpati ya ndizi marata tuka mgonjo Shiro na Nicole tupata ni saa moja Mini pikia fiti kiruma na Johnny Walker Mini kukwa jeans leather jacko na topa Tini ni marabo shiro apendi fosa Luku ni safi kundikwe na cheza kwa doja na juwa gani shugli before tuanze kubonga rowesa nyoro mine kutumera kasofa manduru zinatoka Shirona do, Shirona ni sponsor Shirona do, Shirona ni sponsor Shirona do, Shirona ni sponsor Shirona penda gavenye mina mchota
Tulijua na Shiro dunda kuna madhali kuja kanishoneza kusunda Nitafute runda naitwa Shiro but usikuje leo leo niko na mashiro Upenda mtu ajaze eka is all we know Wazee wako na pesa all this gold Nimepata sponsors taki kuteseka Tangaza kwa soko this guy is gone Hapa nimepata green pasture hata kani kisima We nazama paka ni mzee lakini vile inakunywa maziwa We Mumita sugar Shiro my mommy The way she loves me loves me loves me Mumita sugar Shiro my mommy The way she loves me loves me loves me
Shirona do Shirona ni sponsor Shirona do Shirona ni sponsor Shirona do Shirona ni sponsor Shirona do
Check out Boriko best Boriko top Girl tunakanjana na machek Shida zido Shida ni pombe kiwa less Na tuko zone Na venye bana
Do ina mama Do ina mama Wombie
Woo Shambra
in the bomba Kino in the bomba Wami international Wami and Oio Ramsa in the
bomba Shambra in the bomba Kino in the bomba
Monge
Na wacha pombe bado sitaki kudedi Nimepoteza figo maini na mashemegi Pombe ilifanya niwe penki enyeji Nilikunywa majin kanilalishia
Listen
Na wacha pombe bado sitaki kudedi Na wacha pombe bado sitaki kudedi Na wacha pombe bado sitaki kudedi Nimepoteza figo maini na mashemegi Pombe ilifanya niwe penki enyeji Nilikunyonga jean kanilalishia jegi Pombe sipendi, niweka pending Mukuchu, ni weekend no spending Yani sitaki zopati misi attendi Na ndani sinataki mtafuta namba za pedi Kututu pombe tuachocheza gidurai Tufombe tutu wili unatekwa na masai ai. By chance na kutani warungai Na
ume Wa Kenya wache tuseme mbali hey.
Na wacha pombe till father notice Yani na wacha pombe hadi budangu wa notice Ukinipata na katamazi Mafande nishike na uniekele bangi
Nadu
Na wacha pombe
Nadu nadu nadu
Na wacha pombe
Nadu nadu nadu
Na wacha pombe
Nivai utundo mimi nimekucha nayo Nazme tushika sana tunasikizadi kwa wayo Nima meiva na masiwa nisanyayo
I think there's a fire chirwa here Let's go
Nivai utundo mimi nimekucha nayo Nazme tushika sana tunasikizadi kwa wayo Nima meiva na masiwa nisanyayo
Let's keep on this little minor on this chair No,
you got busy whining. Mimi nimekucha nayo na zimetushika sana tunasikizadi kwa wao.
Hadi kwa mama.
Ni mambi hiva na masiwa nifanyayo. Kwa taxi baki dogo tini wako chana nayo. Ni vibe utundo mimi nimekucha nayo na zimetushika sana tunasikizadi kwa wao. Ni mambi hiva na masiwa nifanyayo.
So everybody go.
Baduka ni kama unarusha mamikono. Tingisha kichwa chungu si.
Hello funi ni tone.
Teremuka, teremuka. Kako no kono basi.
Ni pemio ndoko kila musike.
Mamio mio 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 ndoko. Mamio, mamio, mamio ndoko. Mamio mio 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 ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto. Mamio mio 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 ndoko.
Shunipe, mamio.
Mamio, mamio, mamio
ndoko.
Mamio mio 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 ndoko. Sasi inadonjo wasi.
Sunday morning na misina form nimetulia
ya kejani na choma kindona mbebia menza ishuko ni mispendi god anataka tuende church na misina option fika church kwanza ni kustuka nimepatana na asha na mina mjua huyu sini yule feita na penda busa
semaba tono na Friday na what's good
na kwa kwaya na chengi
niambia unafilaje leo
nga mtoto jona penda mabudano kipata na minye kio nisha dudaki walae kanisa imi badilika
MVC hatu wendi cha since don't it
kuna tik tak una tik tak una tik tak nini baby una as una tik tak nini nizo nini una tik tak nini nini ama busa mebeba sin una tik tak una tik tak nini baby una as una tik tak nini nizo nini una tik tak nini
niko na dem mwenye kuna dem pia masa flani ekifika na wachangamkia after scene kabaridi sezi nkatulia wete aleta mzinga mbili nopitisha bia an kuna dem mwenye kuna dem pia masa flani ekifika na wachangamkia after scene kabaridi sezi nkatulia wete aleta mzinga mbili na selecta ni rambo na MC nizi diambo wanga mbaya sana akiweka go pato miondoko mchezo nilianza kitambo zile enzi kali akishikilia milango nimekuja na moto design ya volcano dandi ya kimat mina shuki ya kumashu pate gude safi tuka seti na machaji foreign malawi weekend ni kwa nani tumi haya gari weka wakadinali cheki kwanza tebu search ulikuwa wapi umoroto then umalize na okto alafu nimekumbuka usisawe ya ukunku ini big tune kuwa beba karaburu picha moja safi utadhani sima ndugu John Falme mix zake safi safi wacha moja pigi manzenzi
Daini kudigi ni kuseti kwa kiti na daini kudigi usikie fiti nataka doba zangu zizoze kai njili nizoze mara moja nizoze mara mbili ai na wapoa ni wavue kanchiri wapoa kujeform kwa medungia mamini mpoa kona tatu mpoa na mpini mpoa na manati mpoa wa mjini wengine wanasema mini sosa wengine washacheza doba zangu ya kutosha wengine wanasema nikidhigitha kolabo anisawa kukami na baki na waosha wengine doba zao ziko chini kama carpet wengine na wapele Kana rada mapuppet luku diriba likuja na jacket juu ya maduya ni shama da sache Nadai ni kudigi usikie fiti nadai kukupin maze usikie divi Nadai ni kuchiu ni kubloka big G nadai tu relax tu kidishi Minji nadai ni kudigi usikie fiti nadai kukupin maze usikie divi Nadai ni kuchiu ni kubloka big G nadai
Why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza toke ya
ere Why you partying alone?
Uneza ati tukojia hey. Chrome na bashi mi chrome Alafu mi for 10 for 20 tuko mandom Mpua na uguza anataka tende home Una zongo zimerunda niko juu ya jing jong Unaskebebe imekana fili zetu sazi kanashi Hadi late night tukisikiza reggae na maji Hadi seki velo joki nasundo uongeze steam Mana head bad music kisha daily Unaskebebe imekana fili zetu sazi kanashi Hadi late night tukisikiza reggae na maji Hadi seki velo joki Joki na sundu uongeze steam Mana head bad mushi kisha daily Why you partying alone?
I talk to you, mbona una party alone?
Uneza tokea area kuna phone Uneza unasike kweze imekana fini zetu sazi kanashi Hadi late night tukisikiza reggae na maji Hadi seki velo joki na sundu uongeze steam Mana head bad mushi kisha
How pretty is your neighbor chungu Johnny Penn Jana saba ili ni bamba venye bana li ben Nilizubali ya genda kizubi zubi gang Nilicheck nika check Again and again, she's a 10 kame Eva Kasipo geuzwa, kataungua, nika diva Kana sumbua, kana fanyadi mina shiva Na sina kiwa, mina cheza shua Kata jipa, suna nijua Bang check, confirm, nishake mbaka tam Na venye choka mevaa, kame kaa, kame ni jam Na bado si jangam, ataka ni jina ya gram Na inafanya na jam, bana inafanya na jam Taki na kati, taki taki, mina taka sana Taki na taki, nataka kukujua sana Chini ya maji, taki taki, mina taka sana Taki na taki, nataka kukujua sana Taki na kati, taki taki Mi nataka sana, taki nataki Nataka kukujua sana Chini ya maji taki taki Mi nataka sana, taki nataki Nataka kukujua sana Saki black chocolate ni fine melanin Bana kutoka nikapate Kanapenda kenye mi wanapenda So kanapenda toto chupa na haga no, 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 no.
Leta tena From my boys Listen.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda. Kanapenda to.
Except from my boys.
No, no.
So everybody tena wema sione.
Tena wema pewa. Kwangu ni clean so buta fagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango wako wakando. Tunapikia katrio sam. Tunakusengenya ni Mr. Last Guy. Manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumba.
Najua mnajua yo dance ya.
Ngol kanapenda ganji.
Let me see my people right now. In one.
Kiboy biko top.
Two.
Flow joker na pafu.
Weka dance ya weka tuande. Now pick.
Poka napenda kufitoka. TikTok na konga TikTok. Big Pock na penda stick proper. Big Bomb bila kona
TikTok. Everybody go TikTok na penda kuzi
TikTok na konga TikTok. Big Pock na penda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomb.
You got it sana.
Hapendi vijana wa Roysa.
Wombi.
Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend. Akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai. Mavitu ni vulai. Sivei ni me-apply chali ya
Wami ya toto na nyumbani.
Toto la home Kenyan girl. Kanapenda ganji shienda. Bad bitch kwa ipa.
You better do the TikTok right now. In 1, 2, 3. Everybody get
Big Pock kanapenda kuzitoka. TikTok kanakonga TikTok. Big Pock kanapenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomb.
TikTok kanapenda kuzitoka. Munga kona ingine.
Big Pock kanapenda stick proper. Big Bomb.
Neti kuna kwela pen, kwela wezi rate. Kwela uki rate, pige 10 over 10.
Makwela mapen, kwela wezi date.
Yani mapen, 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 mapen.
Makwela wame Eva. The TikTok diva. Cute face pia rivers. Lazimo taitisha. Makwela wame Eva. The Insta diva. Cute face pia rivers. Lazimo taitisha.
Like a boss.
Goda, goda. Goda, 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 tena strictly makwela, no other tender. Goda, goda, tena petit doina, weza but begin yona, wena, wena, wena. Goda, goda, tena strictly makwela, no other tender. Goda, goda, tena petit doina, weza but begin yona, wena selector. Nini zona cheza commission drone mboka wese matwekea Lexa one lege twende rusha mkono mbele gat ni a lele na kwanga fiat sele aluta ina don joka wet fine roiko reinforce akizing na zimetoka kia maiko
0 sufuri and breeder LW don't you
na sapere kang na wote ni kwa shiko shiko wa nax shiko wa kiambu shiko wa juja shiko wa embu kuna shiko misi juu ye udu nya pitafanya ruda shona very soon
doku donjo doku dunda weekend ina ni bambi ya gadunda.
Big up to Masters in the Amber for this. So now finish to na malo.
Spoiler for 3.
Finish malo.
Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo.
Leta leta. Hujanoni.
Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Finish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo. Na masani riski kudunda kudonja.
Trust me, Tipsy G's a bad man.
Kukoju ya mangango.
Tipsy G's a bad man. Listen, listen.
Ukundo haga na haga. Bigi bamba wa baba. Sana kwanza mapacha. Ziwa tupisha rada. Cheki lukala. Tupenga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba. Wapate tucheda. He's taking you for lunch. Na you're taking you for granted. Yani for money. Unapembu dapu na ena pant. Na jakam. Sasa unangushi ya champion.
Tituna finish. Tuna malo. Tuli.
Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo.
Everybody go
Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. For 3-4 finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Wose maga ladies fast. Lakini ndume before. Socha ni funguwe bus. Kwa bus ni
you don't mind it.
Kasi zi pass match. Mina tapo. Baby girl in the rada. Tena let's go.
Empress na kufeel. Na kufeel na you feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel no mana na insist. Empress na kufeel. Na kufeel na you feeling. Na kufeel baby girl my miss. Na dai
you don't mind it. Don't mind it. Don't mind it.
Don't mind me.
wanna stand a little minor. So everybody let's go.
Kati don't mind me. Manini, niko club na mapeng wanataka kunitress. So si dance mina kamsa easy. Tata ina.
DJ Munge.
Gogo.
You don't
mind me.
You mean to come, mean to come. You check it, baby girl, me na come size.
Tata ina die, na DJ ina die. Lakini stoke me na come size. Na sina ID, na banza akuliza we mshow me na come size. Ati sita.
Gaga.
When the tune is so nice, we been played twice, eh? You don't mind it. But you don't mind me. Baby, siku na ganyi me na come size.
Kati don't mind me. Manini, niko club na mapeng wanataka kunitress. So si dance mina kamsa easy. Tata ina die, na DJ ina die. Lakini stoke mita kamsa easy. Na sina ID, na
banza akiliza wensho mita kamsa easy.
Kati sita. Kati don't mind me. Manini, niko club na mapeng wanataka kunitress. So si dance mina kamsa easy. Tata ina die.
Uncle Jinjo Bad for this one. Hati dance kade de,
hati dance kade de, kade de, kade de, hati dance kade de, hati dance kade de, kade de,
kade de, kade de,
kade de, kade de, kade de,
kade de, kade de,
kade de, kade de, kade de, kade de, kade de,
kade
de, kade de,
kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade
de, kade
de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade de, kade Mama ni roko na nade kunembea na nifa. Na nikipita na chatisha nikana kicha.
Baby cheza na mitwende shika kiuno inama tena. Zungusha, zungusha tena. Zungusha, zungusha tena.
Kadidi, kadidi. Ati dance kadidi. Ati dance kadidi. Kadidi, kadidi. Ati dance kadidi. Piti gata disi yagede kadidi. Tiki taka chasa kadidi kadidi. Bajur gama disi jo last day kadidi. Wezi toke chakadidi.
Kujaruiro, sukam ruiro. Peng to peng wana kujaruiro. Machalizao wana karuiro. Baba yako alilala ruiro. Alikushio wana shamba ruiro. Kumbe anakuja kulimana ruiro. Westi no tukutane ruero. Pale kamaki sizo seze ruero. Nimeka pin hizo seze ruero.
Kiunguru yani kejani. Nakuwa ni burudani ya mnanga bari. Form za Westi huwa fani fani. Form za ruiru ndo kalikali. Pale wakalusi magizani. Sitakami kuchore mikakati. Pale ruiru ndani kwa Cairo. Maform kalikali za kanairo. Kuja ruero, kuja ruero.
Niko men's chamber kamaki. Watoto ni warangi. Napenda hizo features. Wana paint picture kama rangi. Bibi kwa simu matusi.
Ni a tease alata. Tease alata. Tease alata. Tease alata. Haka kachamba kana deni kwe alat. For me kijipa na jitua very fast. Ni a tease alata. Tease alata. Tease alata. Tease alata. Haka kachamba kana deni kwe alat. For me kijipa na jitua. Wow, wow, wow.
Iyo lazima irudiwe.
Yo.
Lazima kirudiwe.
Bado alai to a phone.
Hello.
Hello.
Like a boss. Antaka this, antaka that, unasikia huku bigala.
Anataka nini?
Anapenda muku chu, anapenda cash, anapenda jungu seti.
You talk to me right now, sama.
Antaka this, antaka that, unasikia huku bigala.
Anataka nini say?
Anapenda muku chu, anapenda cash.
Pitisha juu, twende.
Anapenda muku chu, sema cash.
Mayo.
Muku chu, na mashash. Kanapenda muku chu, na mabash.
Mayo.
Atuna muku chu, anablash. Kanapenda muku chu, sema cash.
Mayo.
Mukuchu na mashash, kanapenda mukuchu na mabash.
It's a Friday, listen to me, hey. Ati leo ni weekendi,
hana daini. Kaftuko era za mababi, wala zime nice. Wapua ni waseti na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda,
hello.
Iwe ninapenda ziki mu.
Call your friends one, I'll tell them we're killing it right now.
Leo niko busy, wapua ni wawini. Moja ni start, ningina medunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti hapa ni trio sam tukisipuma heni nijizi tu nimekosanisha makapo cheki yo chunga mpua wako ukini cheki buda acha kufambo ukujo kuna njeve kanadai kugado
antaka this antaka that unasikia huku bigala
antaka nini kitu kaf,
anapenda muku chu anapenda cash hey. Anapenda juku seti kabla tuanze ku antaka this antaka that unasikia huku bigala anataka kitu kaf anapenda muku chu anapenda
kone
cash
basi.
Anapenda juku seti
kabla tuanze ku anapenda
Mukuchu, sema cash.
No.
Mukuchu, sema shash. Kanapenda mukuchu, sema bash.
Hey, dojo na mimi.
Aki dance ya kudonjo ni dance ya maju. Dance ya kishika unazungushia
mpuu. Everybody go right to
the left, unazungushia juu. Ini dance ya maju, ini dance ya maju. Aki dance ya kudonjo ni dance ya maju. Dance ya kishika unazungushia mpuu. Right to the left, unazungushia juu. Ini dance ya maju, ini dance ya maju. Nilimita hey, kuja straight Kilimani. Msopa libambika nikisema ye ni mali. Na hang na majika ni form to na kill. Kini doba sa kini.
I saw these amount of boys are doing some amazing job right here. Dance ya kudonjo show on MMG.
Free to keep up on a breeze on a
kwanga. YBW space on this.
Wasani, let's get it. Wakijita wasani. Na manzi ako daily insta. Snapchat talika makaitisha. Juu kuna time nili dead pin sisters. Wanafanana lakini misi daiti. Flow kiwa mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali, Halima na Hadija. Unapimanisha kituni wa mapicha. But kitu real sure se kuchanganyisha. Napigia Shakilo. Dance ya kudonjo ni dance ya maju. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left, kono zungu shia juu. Ini dance ya maju, ini dance ya maju. Ati dance ya kudonjo, ni dance ya maju. Dance ya kishika, unazungu shia mgu. Right to the left, kono zungu shia juu.
Magi magi,
dance ya maju.
Maisha ni
ya Gogo.
Weshigulika na yako
DJ Munge.
Napenda za kwangu. Weshigulika na kwako. Misi pangu.
Cheki, cheki, lete kinari ni kusitie kifuaka. Lete kinari ni kusitie kifuaka. Lete kinari ni kusitie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinari ni kusitie kifuaka. Lete kinari ni kusitie kifuaka. Lete kinari ni kusitie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka.
Why non coach, girl, why non coach?
Ya kifuaka na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusiti ya kifuaka. Lete kinare ni kusiti ya kifuaka. Lete kinare ni kusiti ya kifuaka. Na zikishika sana utalia.
Mi usini advice.
Pereka mshende huko. Sina time weka nyaka.
Mi usini advice.
Lazima nipige sherehe before bana nizeeke.
Sherehe siku hizi is a must. Sini
Gen Z tunafika gawa fast. Hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact. Mbona una ask nika wewe ni wapak? Leta kinare ni kusetie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice ndo nipunguze madrama.
Miusi ni advice, usi ni advice. Miusi ni advice, miusi ni advice. Usi ni advice, miusi ni advice. Miusi ni advice.
Pereka mshene huko, sina time.
Hai usidos ndo huyo mimi ni nakam. Anze uko internet a 1 minute man. Ati mi uboba tamon high demand. Depression ni kikikin manze ni takiban.
Kishash, kobash, kishash, kobash, kishash, kobash, kishash.
You want a quickie in an Uber chop chop.
Allah.
Kama soja boy, she makes it clap clap. Kisa mosa ni kama nzi yako. Ai, venye ina slap. Kishash, kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, skiza. Everything you say has a consequence. Anatingisha ungedha nini effervescence. Manzi yako ye upeana na confidence. I'm the denomen, I feel like a classic man. Amekata tatu na bado wa bleki. Ni kama gari imeachilia breki. Na manyaru zitafanya mini kreki. Nikasupuka poa kakona jegi. Ai, we, ai usidos ndo huyo mimi ni nakam. Manze huku nje naitwa 1 minute man. Ati mi uboba tamon high demand.
Dami siku kuna nide ya kutwa. Badala tu unasema tu down. Nasifu dem mwana najua kutwa. Akichwa kuboy shot anamau. Rauka juu custom za kacha. Nikupe riba kaka magera gefao. Upa upa
eh.
Ai, upa upa eh.
Bakawa.
Ai, ama dem wasimame ama wainame.
We wainame.
Ama ngeusu wasimame ama wainame.
We wainame.
Na basi wainame.
Wainame.
Basi wainame.
Kwanza venye umejibeba nga mi udai miupenda na penda chako venye we ucheza nga mi udai miupenda na penda figure fire yani dangerous mi udai miupenda na penda fanya na feel kama veteran mi udai miupenda.
Na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa pa, 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 pa.
Go go DJ Minge.
Bubbly bubbly. How we go bubbly, bubbly. How we go bubbly, bubbly. I say bubbly, bubbly. I say bubbly, bubbly. So everybody!
Na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki. Na niki, na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana
niki
tisha we harakisha na niki. Na niki, na niki kuita utaitika tusisumbuane juhu jafika na waiter shot unapima nje ya mollies na bado zijashika. Becky with the good hair okay kabaya big bam bam oh
hey, hey.
Tuko jing unacheza maloje ukiwa
so if you know sing it with me say
baby my lover
mapenzi
undercover
hook your loony
na ye kuwanda kama kuna another oh jing tangu jana sitemi sitawa. Na niki fika unajua masaa
niki
rusha unapapa sana
niki
tisha we harakisha na niki
na niki
na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki. Chikilele alinipigia tenje anataka ni msese anataka tumbe water shame chale koshinanga senje ni kama ni msenge hakulangi kinembe sini kabaya daktari wa madenge hey. Na wapea matembe na tibwadi kinenge ukipapasa naweza chora 7 mini lightweight tukitaka unibebe. Oh no juma DM zimeja Anita Rebecca wanadai kunikafa wa Canero Sin City ala hiyo ni BBL au natural man na pahali mimi napelekwa nani sahi first class touchdowns.
You listen to me. Everybody.
Kaubondi ganji unipati. Lele nipigia change anataka nimsese anataka tumbe. What a shame chaleko shinanga stage.
Let me give you the original story.
Kulangi kinembe.
Sinikabaya.
daktari wa madenge na wapea matembe na tibwa di kinenge
Gogo,
pasa, neza tupe, mini lightweight, tukitaka u...
Chiki denge, alinipigia tenja, kisema yeni lele na kati ya madenge
Na wata
Shembe, shtaka likuwa njege, aliwa kiwa matembe, akiwa na malele Chiki denge, alinipigia tenja, kisema yeni lele na kati ya madenge Wata shembe, shtaka likuwa njege, aliwa kiwa matembe, akiwa na malele Kila siku nkuma droni, kipiga show ya kwanza na kula kapa soni Kipiga show pili na kula kapa miambili Tatu na lipua na mamili Tadieta kuna rapa na niweza Takuje na mwa Kenya kulabu misi taki minatua
Remember after every 2 weeks we got you This how we do it, you know
Nata wazi songa mbele, no wonder izo lyrics Nanga atamini, Rudy Daro, brush it off, don't it ish Lyrics said bazi kuna masters bro, niko hunting na mafia Piga tiki, nite guiji, tunacheza na matiki kila wiki
Cheki, wanauliza tuko wapi, tuwambie, tuwambie, tuwambie.
Wanauliza niko wapi, niko Rurasho, ini kanairo mind your business 254. Nani follow manze kama jiza disciple, kapa round imi na kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatike mamboch, kaningo mamina skiza nga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John, kaze nyukto pizo kora hundi huko New York. Niko insecure ile design ya South Soul, madame wame pararaka dansa wa Willy Paul. Wela nindere rendere real life ball, role model wangu manze sini breed the law. Nikidai jambla new press, major joe, tuna enjoy mbaka tunavunji. Kaiyoko shereza kitanda silete matanga leleza mkun bado zipasui cho mtu mimi na rang maze pipi na dior keleleza mkun bado zipasui tulienda wapi si tuko
so what we body doing now
tulienda wapi si tuko jibagajad ai jibagajad jibag na jag jibagajad jibag na jag jibagajad jibag na jag
tuliza tuko wapi si tuko
jibagajad jibagajad jibag na jag jibagajad jibag na jag jibagajad jibag na jag
Ukiuliza tuko wapi si tuko jibag na jags Unajua kani kuroll mi rolling ina gang Vile mbogi joy me crack wana tukompea na thugs Look who out there
Man like spoil on this Relax, one you know
Kama ni shori napenda mwenye ass Izi mapungi nazi switch
Gota tujai buga Tugo nyere, tugo nyere, tugo nyere
Ala
Kipao
Wanauliza niko wapi niko Rurasho Ini kanairo mind your business 254 Nani follow manze kama jiza disciple Round imi na kandanga kama chapo Kauna luga enda westi ikatike mamboch Kaningo mamina skiza nga world boss Eti best rapper Kenya ni Calligraph John Kaze nyukto pizo kora hundi huko New York Niko insecure ile design ya South Soul Madame wame pararaka dansa wa Willy Paul Kwela nindere rendere real life ball Role model wangu manze sini breed the law Nikidai jambla new press major joe Tuna enjoy mbaka tunavunji Kaiyoko shereza kitanda silete matanga keleleza mkun bado zipasui cho mtu mimi na rang maze pipi na dior keleleza mkun bado zipasui cho eti tulienda wapi si tuko
tulienda
wapi si tuko jibagajad jibagajad jibag na jag jibagajad jibag na jag jibagajad
jibagajad
wapi si tuko jibagajad jibagajad jibag na jag jibagajad jibag na jag jibagajad jibag na jag
Ukiuliza tuko wapi si tuko jibag na jags Unajua kani kuroll mi rolling ina gang Vile mbogi joy me crack wana tukompea na thugs Look who authentic kasi chimba ni lax Cheki kama ni shori napenda mwenye na ass Hizi mapungi nazi switch mana girls Shereni daily hizi pande na ni must Jibag wethe adisia na jags
Vroom vroom nime pull up na mrenga Kauja ni rada majina ni godi jena ni kung fu Nikicheki jo mamblena Kwanza madem zao wote na wateka Niko majag na keg ni black niko majiba gajat na roll mashash niko marao gota city niki splash makash situ lijibanga jan wako juja na nja ai
juba gajat jibag na jag juba gajat jibag na jag juba gajat jibag na jag patoliza tuko wapi si tuko jiba gajat eh juba gajat jibag na jag juba gajat jibag na jag eh juba gajat jibag na jag patoliza tuko wapi si tuko jiba gajat
niko patikam super senpai ai akusapona na ten pk bai
turabaki heri wengi na toto huko wiki mteke wiki gizani pige miti tiki titi piki kiti pinji linki mitini ingi kingi zigi zigi mitini ingi mini piki 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 pongi cheki doki kashoti tiga koti
chani ori ori niko kori kori fuko pori pori ndio nimejaza kama kori ame shika kutu siya naka pori shika tori tori chezia doli doli cheka msupa ana mabui bui unastuka nimekuteka na unijui jui unataka singo flani za magui gui kauna swara kuja area nina chui chui
inauma but itabitu zoe.
Nasema damn dig dig melody.
Nasema atikami vivi tuchikivi
deadly. Nasema damn dig dig.
Yes sema nasema.
Kami vivi.
You everybody listen now.
See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao. See me ukata makale naongeza na bale kanina maganje.
Ganga sonera. Atuko wapi sema atikwara.
Kishada craving ya kishada craving ya kishada craving ya kishada craving ya kishada
craving
ya kishada craving ya kijaba craving ya kijaba udi wa muranga lena pia na tuma mete after mete manjoto za kumwage kazi mwage kia private site kwa kete kani mashada naziwa shadarani mpele kwa uko kamete. Deme kwa medos kejani na mchumba toka nyuma ndo nisione kute.
Yeah, niko ndani na shida pasi gani. Hapa nipate hata kama tutake. Hado mkate mkatanga na maji makali na vale iko nini sijani.
I told you tonight just vibes and
vibes. Taleta na ufanye hara.
Tunapigia moja ya Banton Genga Tim Kenyon kidogo.
Nambia DJ manai.
Vibe tu.
Kali ya ride la full shot na mwaga. Cheki likidiki ndo nikiangusha ndani. Na bado nikibigi utakonfirm magizani. Kama pena bidi ngoze dini mini nani. Hadi mara 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 mara.
Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge.
Everybody, listen. Matata upon this one. Tuko na ma. Hati tuko na ma. Hey, hey.
Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge.
Everybody.
Nimeshika tu makoro na mambuzo anatuboro kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge. Zimeshika tu makoro na mambuzo anatuboro kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge. Tuko madenge na venye waroro wanazungusha vibonye na denge sororo inataka enda na ringe kunye denye bigi kaza wakavinye ninyonye nifinye zikipanda sana ndege nishi.
Yani yu ilikuwa polite
namo tara tara ni wafanya
polite about some gagato
nina sara mamiti kijiti kito
plenty of bars can invest for you
ahamini kidiki
DJ Munga msigo kila ala
kuna mtunaji kama we
gaga
ema game
DJ Munga
kama pink
gaga
design huku tunawa kiboke tunabaki denge ametoa siri zote.
Zimeshika tu makoro na mamusu anatuboro kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge
eh tuko na
madenge denge denge. Zimeshika tu makoro.
I'll see some other time ladies and gentlemen
bakora mina cheki.
Thank you so much for bobbing with me
denge denge
and DJ Munga till next time
denge.
Let's get
tuko mavela na vera tele novela novela kani dushi anjera mbogi kibera mandera. Hey mimi hapa niko makonyo haji tu kivilengo kwa meni panda juu msota ulalala kija moja na kuku huko anadai ta moja ya kuku
manga.
Baby leo tuna packaging packaging hakuna kilami bonga sheng bonga sheng kidai ikifika tuka bang na ngoko kama iva nika peng ah stop cheza genge town kibamba sana wapinduru weka ringtone stop